Economist of Planet, yeah. Oh, yeah, yeah. I'm a manga kinana. Okay, meme kwa pedi. Baby, give your time, baby, give your time, baby, give your time. I wanna touch your body, baby, give me your time.
Nasema solako, feki la kichina. Wajui mwenzako, nimekufa mazima. Mzigo kwenye dela, tatu na mahina. Iyo sula ya hela, dona kufa mazima. Utakapo gana kufata. Na ilo zigo la utata.
Show me, show me, show me.
Alichokupa mama.
Show me, show me.
Amenipa vya sukari, wacha nijilambe. Alipo pisikari, sasa mwona pambe. Na mto wa sinza, afu na mlete kwa mpalangi. Uko nyuma kichu kuki, nadunda kite nensi.
Nadunda, nadunda nae. Naruka, naruka nae. Akikata, nakata nae. Yani kila jojo, napita nae.
Baby, give me your time, baby, give me your time, baby, give me your time. I wanna touch your body, baby, give me your time.
Utakapogana kufata. Na ilo zigo la utata.
Show me,
show me, show me,
show me.
Alichokupa mama.
Show me,
show me,
ona. Show me,
wapila wama.
Katoto, onye nye. Katoto, ananipatamu. Katoto, onye nye. Katoto, ananipahamu.
Ra, Jefferson Music, Mitch Guy.
Amenipa vya sukari, wacha nijilambe. Alipo pisikari, sasa mbona pambe. Uko nyuma kichu kuki, nadunga kite nesi.
What happens on the beats?